Izo stresi za kudaiwa makodi uko nyumbani, kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri, bora uende angaza. Hapa ni kula vizuri, kunywa kujigalagaza. Ito kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Kuja klabu na umeka kinyonge umejinamia.
Juma, ay Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, ay Juma. Harmonize it, Juma.
Shida mikosi na tabu, kila aliepo hai anaibiti.
Juma, ay Juma. Toshkazi,
we dada, Juma. Nyonga wakune bibabu, mida mida utawadangia. Kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, umeka,
Juma.
Umeka inama inuka, 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 wedi.
Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Mwanama, hamba puza manja sichupindula. Mwanama, hamba puza manja sichupindula. Hey, chaba ni mwenye kite uwe na mani. Agirwatsiba mshito tswe lapi achu balala wasala tabani wenda kitse.